Blog Talk Radio.
Mu masabukuru yose
спала, не вьется. И тума мурата днями в гаите курет. И тума мурата днями в гаите.
Gikundiro arakoze cyane, arakoze cyane François Nkurunziza kuri ino ndirimbo itagira uko isa, ino ndirimbo yibutsa intwari, natwe rero tubibuka intwari, intwari Agata Uwiringiyimana nk'uko twabibasezeranije muri kino kiganiro. Radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC, dufite saa kumi z'amanywa n'iminota itanu isaha z'i Washington DC, tukagira saa yine z'ijoro n'iminota itanu i Paris, i Bruxelles mu Bubiligi, ndetse n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira saa tanu z'ijoro i Helsinki muri Finland, saa tanu z'ijoro aho hose birumvikana n'iminota noneho itandatu, tukagira na saa tanu z'ijoro n'iminota itandatu iwacu i Kigali. Uno munsi turi kwa kane tariki ya 21 Gashyantare, ukwezi kwa kabiri, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Bakunzi ba Radio Ishakwe rero, tugiye kubagezaho ikiganiro twabateguriye, mbere na mbere tukaba tubashuhuje. Uno munsi ikiganiro twabateguriye nk'uko abashoboye kujya ku rubuga rwacu bakisomye, twagihaye inyito igira iti abishe ministre w'intebe Agata Uwiringiyimana barazwi bidashidikanywaho. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ukibagezaho hamwe na Bwana Sixbert Musangamfura, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba kandi abereye iryo shyaka Ishakwe, iryo shyaka ryacu akaba ribereye umunyamabanga mukuru. Nagira ngo rero umuvandimwe Sixbert ufate mikro ndayigufunguriye, irafunguye, noneho usuhuze inshuti twasezeranije kino kiganiro.
Uranyumva neza?
Ndakumva neza Sixbert.
Ndagira ngo mbanze ngusuhuze Joseph Ngarambe kandi ngushimire
imbehe bagezeho ngaho.
Akabeho karacyakomeje, karakomeye. Turi mu majyaruguru y'Uburayi,
amajyaruguru yanyu ni wabo wayo.
Rwose mu majyaruguru y'Uburayi no mu majyaruguru y'isi ni ahantu hakonje cyane.
Niho hakonje kurusha ahandi nyine, ababizi wabwira nk'urubyiruko wenda rutaragera mu Burayi nk'amadegere ya Celsius mufite aho ngaho muri kino gihe.
Yenda ubu ngubu twebwe dutuye nyine mu majyepfo ya kino gihugu, ho ubwo ni ukuvuga turi muri za gatandatu munsi ya zeru, ariko uzamutse ukagera mu mpinga y'iki gihugu, mu mpinga y'iki gihugu usanga bari muri za hari n'igihe bagera muri dogere 40 munsi ya zeru. Ni ukuvuga rero ko gukonja, harakonje pe, harakonje.
Gushimire
ibiganiro byiza utugezaho n'ukuntu witanga. Ndagira ngo nsuhuze kandi n'abumva ibiganiro bya Radio Ishakwe, nsuhuze by'umwihariko abariho bumva iki kiganiro cyangwa n'abazacyumva, nsuhuze n'abandi banyarwanda bose bafite amatsiko yo kumenya ukuri ku bintu byinshi cyane byagiye biba mu gihugu cyacu, nkanasuhuza n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se n'abandi bazasimurirwa ibyo tuvuga.
Urakoze cyane Sixbert kuri mu kudusuhuza, nanjye ndagushuje nk'uko rero twasezeranije bagenzi bacu na kuri inshuti ziroze, twumva reka dutangire ikiganiro. Abishe ministre w'intebe Agata Uwiringiyimana barazwi bidashidikanywaho. Umuntu ashobora kubivuga ukundi, kubera ko jyewe nawe turi mu babizi neza cyane, dushobora kuvuga tuti mbese abishe ministre w'intebe Agata Uwiringiyimana turabazi bidashidikanywaho, kandi si twe twenyine nk'uko turi mu byerekane. Madame Uwiringiyimana Agatha yishwe nande rero yari inyito y'ikiganiro cyasohotse ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kabiri kuno turimo ku itariki za gatandatu za kuno kwezi kwa kabiri 2009 ku gitangazamakuru Ikondera Libre. Dushimira cyane kuko muri iyo nkuru yabo nubwo harimo gushidikanya turi bugerageze kubamara batanze inkuru nyinshi, inkuru zungura abantu bose bashaka kumenya ukuri ku mahano yabaye mu gihugu cyacu. Dutangire ikintu kiganira bishe Ministre w'Intebe Agathe Uwiringiyimana barazwi bidashidikanywa kuko niyo nyito twagihaye. Mbasomera inyito, mbasomera nako incamake y'ibikubiye mu kiganiro cyacu. Dutekereza mu by'ukuri ko kizabamo byibuze ibiganiro bibiri. Muri iyi minsi twakurikiye ibiganiro ndetse dusoma ibyanditswe ku rupfu rwa nyakwigendera Uwiringiyimana Agatha wari Ministre w'Intebe kugeza ku itariki ya 7 z'ukwa kane 1994 ubwo yicwaga, akicwa nabi cyane. Ikigaragara ni uko abamwishe bagashinyagurira umurambo we bakawukorera ibyamfura mbi bamwambitse ubusa n'ubu batarashirwa. Mbere y'urupfu bamwishe rugaragaza ubunyamaswa bwabo, izina rye bari bararihindanije mu binyamakuru byaje no kuba iciro ry'imigani ku isi yose. Gusa rero ntibarashirwa, iryo zina rye baracyashaka kurizimya. Nubwo ari ibigwari bitinya kwerura, basa n'aberekana ko yizize ngo kuko yateguraga kudeta yo gukuraho umubyeyi wabo Juvenal Habyarimana. Mu bugoryi busobanura impamvu ingabo z'igihugu zatsinzwe, barahindukira bati uwamurashe nubwo twari duhari ntitumuzi. Twebwe tuzi abamwishe n'ababatumye. Kandi turi bubyerekane nk'uko nabivuze mu kanya. Nyakwigendera Uwiringiyimana Agatha yagombaga bwihumure bugenewe igihugu cyose, ariko yishwe adashoboye kugera kuri Radio Rwanda kubera gukumirwa n'ingabo zarindaga Habyarimana ku mabwiriza ya Colonel Theoneste Bagosora. Muri kino kiganiro turi bwibande ku buhamya bwinshi bwatanzwe mu rubanza rwa Colonel Theoneste Bagosora wari washimuse ubuyobozi bw'ingabo hagati y'ijoro ryo kuwa gatandatu z'ukwa kane kugeza kuwa munani z'ukwa kane 1994. Turibanda kandi no ku bwatanzwe mu rubanza rwa Major Bernard Ntuyahaga ndetse no ku bushakashatsi bwakozwe n'abanditsi babikurikiye. Turavuga kandi no ku buhamya bwatanzwe na bamwe mu bantu bari Kanombe mu kigo cya gisirikare aho umurambo washinyagurirwaga na bamwe mu bari bamaze gupfusha babo mu ndege ya Perezida wa Repubulika. Nta gushidikanya namba ko Agathe Uwiringiyimana yishwe n'abasirikare bari bahawe amategeko, kimwe n'uko amabwiriza yo kumujyana aho bamushinyagurira nayo yari yatanzwe. Nta gushidikanya rwose kuri ibyo ngibyo. Indi mpamvu amazina yabo basirikare bateye kwa Ministre w'Intebe bakanamwica adatangazwa n'abari bakuriye ingabo icyo gihe subwo ari gusa. Impamvu batatangaza nyine amazina y'abamwishe ntabwo ari ubugwari gusa, ahubwo nuko bari bo babohereje mu butumwa bw'akazi ko kwica, kuko ntabwo ari n'agatabo Uwiringiyimana bishe wenyine, bishe n'abandi banyapolitike batagira ingano, abanyapolitike batavugaga rumwe na MLNDCD. Ababeshya ko batazi uwishe Uwiringiyimana Agatha ntacyo bavuga ku marorerwa bakoreye umurambo we, bamaze kumutanyuriraho imyenda bakoresheje ibyuma n'amacupa. Ubushinyaguzi bwatanzwe ni ku Ikondera Libre, ntabwo ari Ikondera Libre ryabutanze, ni abarivugiyeho. Ubushinyaguzi bwatanzwe ku Ikondera Libre n'umwe mu baherekeje igitero cy'abamwishe bwemeza ko yarashwe n'umuntu utazwi. Kuki se batamutaye muri yombi ako kanya uwo muntu wamurashe niba atari bu bwabo? Ninde muntu utatumwe wari guhangara uruvunganzoka rw'abasirikare bafite imbunda z'intambara na za burende, dukubitiye ko harimo n'abasirikare bo mu rwego rwo hejuru bari aho ngaho nyine mwitwa rye nako mu by'ukuri bari bariyoboye nk'uko tuza kubibona. Nagira ngo rero Six Bell rwose dutangire introduction twakoze ya kino kiganiro, wenda ufite icyo ushaka kwivugaho mu gihe ndiho nshaka za audio, kuko hari audio nyinshi cyane turi bwumve z'icyo kiganiro cyawadamu rwose bo muri kuvuga umugwaneza Vestine na Nyesi Mukarugomwa. Tubashimire, nagira ngo nawe rwose ufate akanya ubashimire mu gihe ndiho nshaka za audio y'icyo kiganiro cyawo, nyine udupande twazo turi bugende dusubiza natwe twunganira ibyo bakoze ibyo bavuze, cyangwa se tugira icyo twongeraho kuri ibyo abo batangabuhamya babo bagiye bavuga, dore ko natwe dufite byinshi byinshi cyane tubiziho. Six Bell rero mfasha gushimira rwose abadamu, mfasha gushimira abadamu kuko ibyo bintu byo kushyira ukuri imbere byo kugira ngo abanyarwanda barebe ku mateka yabo kandi babirebeho kuko bafite bashaka gushishoza no kumenya ukuri kugira ngo kube kwazunga abanyarwanda, abantu nk'abo ngabo rero nawe gushimirwa. Ijambo ni ryawe Six Bell.
Urakoze kumpa ijambo koko bariya na Christine Mugwaneza nabo gushimwa cyane. Si iki kiganiro cyonyine umuntu yabashimira, umuntu yabashimira n'ibindi biganiro bagiye bakora. Sinumvise buri cyose ariko hari ibyo numvise kuko nanjye nashimye cyane. Ndagira ngo nshime ko kubirebana n'iki kiganiro ku rupfu rwa nyakwigendera Madamu Uwiringiyimana Agatha, ikiganiro bakoze icyatumye abantu barushaho kugira amatsiko, ndetse ni nacyo gitumye dukora iri sesengura tugiye kuvugaho aha ngaha, kugira ngo tugaragaze mu by'ukuri ko nk'uko nyine wabivuze mu iriburiro ry'iki kiganiro, kugira ngo tugaragaze ko abishe nyakwigendera Minisitiri w'Intebe Agatha Uwiringiyimana atari abantu batazwi, yishwe n'abasirikari ba Leta y'u Rwanda. Muri abo basirikare umukuru wari urimo akaba yari umwofisiye mu barinda umukuru w'igihugu, nawe turaza kumugeraho. Hakaba hari nkurikije amakuru mfite bamwica mbese ku munota bamurasheho mu rugo iwe, hari abantu b'abofisiye bo mu ngabo z'u Rwanda za kiriya gihe 14 bari bahari. Harimo uwo muri mu barindaga umukuru w'igihugu, nawe akaba ari kumwe n'abandi b'ofisiye batatu. Hakaba n'abandi baje baturutse muri SM abasuriyeto na nka 10-11. Hakaba n'abandi twagiye tumenya amazina ko bari bahari rwose icyo gihe. Ni ukuvuga rero ko ahantu haba hahuriye abofisiye b'ingabo abofisiye 14 bakaba bahari bagiyemo, nyine ari urugo bavugire bakarwinjiramo ndetse bakica abo bahasanze. Ntabwo umuntu yashidikanya ko abo bantu bari bafite uruhare rukomeye cyane muri ibyo ngibi. Ikindi kandi yenda ubwo turaza kubigeraho nabyo, nitutanabigeraho iki kiganiro yenda twazakora n'igice cya kabiri tukerekana ko abamwishe kumwica byonyine ntibyabahagije, kuko baramwishe bamaze kubona ko yashizemo umwuka, ndetse barakomeza baranamurasa kuko umurambo wari warashwe amasasu menshi cyane. Hari umuntu yamwita hari watanze ubuhamya kuri radio ikondera libre umusuri yetuna nawe wari mu bantu bari muri icyo gitero uwo musuri yetuna umuntu yamwita Kigwari kuko yatinye guhagarara yemye nk'umuntu nyine w'umusirikare uvuga ati nari umwofisi icyo gihe yatinye guhagarara yemye ngo avuga ati ndi kanaka nari impari koko ngo atange ubuhamya bwe mu buryo bugaragara usanga ubuhamya bwe ari ubuhamya busobanura ibyabaye bukanavuga yuko nyine ngo nababikoze nyine wabikoze ko ngo ari umuntu utazwi nta wamenye iyo yaturutse nyamara akemera ko wubwe turaza kubigeraho wubwe yatanze amakuru avuga ati jyewe mvuye muri jandarumori mpavuye bamaze gutanga nyine minisitiri w'intebe amaze gutabaza avuga ko yihishe nyine hano muri karitsiye ati ku buryo nabaje kuhamukura ubu ngubu bari inyuma yanjye baje wubwe niwe wahamirije abo bantu ko mu by'ukuri agihari ati ntimwibeshye ko yahavuye aracyahari ndabizi kuko amaze kuvugana na amaze kuvugana na koroneli bavuga menshi akaba yohereje abantu bakura nkaba bakaba ari mbese baje anavuga ko ngo ari suriye tunabiza umuremyi ko ari we uzanye n'ikipe y'abajandarume ngo baje kuhamukura ibyo byose ntabwo abo bantu ngo bari baje mu gakamyoneti gatukura ntabwo aribo bari kuza gukura minisitiri w'intebe ahantu yagotewe hari za brende zihagose zahagose nabonye ubuhamya bavuga yuko brende ya mbere yahageze mu masatanu y'ijoro ihagarara itunze umunwa wayo mu rugo ku buryo yahageze saa tanu z'ijoro ntabwo rero ahantu hari hagoswe na za brende kuko haje n'izindi nyinshi nabyo turaza kubigeraho ntabwo umuntu wari uzanye ka kamyoneti n'abajandarume nk'icumi ari we wagombaga kuza ngo atambuka hose n'amabariyeri yose yari ahuzuye hari n'abantu bari bamaze umwanya bazenguruka aho ngaho bariho bashakisha nyakwigendera bamushakisha aho yaba yihishe birumvikana rero ko ubuhamya bwavuzwe muri kiriya kiganiro tuza gufata umwanya ugaragara kugira ngo tugaragaze ko buriya buhamya nyine bukeneye kuzuzwa ndetse tukazanareba n'ukuntu twashyikiriza bumwe mu buhamya cyangwa na za nkete zabaye n'amaperereza yabaye kuko yarakozwe amaperereza yarabaye kuko muri icyo kiganiro numvaga harimo abakivuzemo abahawemo ijambo bamwe bavuga bati hakenewe amaperereza yimbitse hakeneye ankete yimbitse ndetse bakanavuga n'ingirwa perereza ryakozwe na General Major Ntibiragabo ntabwo nari nzi ko General Major sinzi igihe yariboneye bakavuga nyine iperereza yakoze yatangaje mu gitabo cye nk'umuntu nyine wari ukuriye iperereza rya gisirikare naryo nyine ugasanga ari rya perereza rigamije mbese guhishira abagizi ba nabi bishe minisitiri w'intebe kuko n'abamwishe nta nubwo ari wenyine bishe n'abandi nk'uko tuza kubigaragaza kuko nk'uwo mu majoro wari uhari w'umujepe uwo majoro niwe wari wajyanye kavaruganda uwo munsi mu gitondo mu masaha moya niwe wakuye kavaruganda mu rugo iwe avuga ngo aramujyanye ngo kugira ngo ataza kurahiza abaminisitiri ngo n'abadepite hanyuma kavaruganda aza kumuhindukirana bamwicira aho ngaho iwe ndetse bamwe mu bantu bari kumwe nawe abohereza kwica Nzamurambaho abandi bakaba baragiye kwica abandi mu bantu ayobora baza kujyana Rucogoza umugore we na ndetse n'abana be bakobwa babiri na n'umuboyi bajya kubicira mu kigo cy'abajepe ku Kimihurura ndumva ibyo tuza yenda kugenda tubiganiraho numara gushyiramo bimwe na bimwe mu byo wari wateguye ubwo ndagenda bitangaho ibisobanuro bihamye bifatika ku buryo ufite urujijo ufite n'amatsiko ashobora gushyira inyota nakomeza ariko niba
nka twa audio dutatu mu by'ukuri wabishubije ariko reka twumve uko abo badamu kwikondera bari bibajije ibibazo bashaka ibisubizo mu byukuri bimwe na bimwe umaze kubitanga aho utarabitanga naho ndi bukureke ukoreza commentaire
Madame Agata Uwiringiye Imana urupfu rwe ninde ruzahama yishwe nande yazize iki Bamwe bavuga ko uwo urupfu rwa Madame Agata Uwiringiye Imana ruzahama uwo ari we wese ngo azahanwe by'intangarugero kuko yishe umubyeyi n'umunyapolitiki wari ugifite itoto ndetse n'ubuto muri politiki y'u Rwanda umugore wahawe imirimo y'igihugu ikomeye mu gihe igihugu cyari kigeze mu mahina n'amahitamo muri cya gihe havugaga abagabo hatakivuga umugabo umwe
Sixbert muri aka kanya avuze ibyo ngibyo mu magambo makeya wavuga Agata Uwiringiye Imana uyo ari we uretse kuba ministre w'intebe
Agata naramuvuze muri icyo kiganiro cyo cyahise nyine kuri iyo radio nari nagize amahirwe bampa ijambo ngira icyo mbivugaho Agata namumenye kera yize Butare hanyuma yize mu ishuri rikuru nderabarezi ajya no muri kaminuza yiga mbese habona impamyo ubushobozi ihanitse yahabona diplome ihanitse icyo gihe mu byo bitaga science ubwo numva byita ubutabire yigisha mu mashuri mu ishuri ry'abakobwa ryo ku Karubanda ubundi Agata mumenya muri politiki ari mu bantu bikubitiro bashinze icyaka rya MDR ndetse akaba yari mu buyobozi bwaryo muri prefegitura ya Butare no mu rwego rw'igihugu Agata rero muzi nk'umuntu kuko wagaragazaga n'ubutwari na kiriyage nk'umuntu w'igitsina gore nk'uko bari babisobanuye muri icyo kiganiro koko ari mu bagore bakeya bahagurutse bakavuga bakajya ahagaragara bagatanga ibitekerezo byabo ndetse bakavuga bati ubutegetsi buhari ni ubutegetsi bw'igitugu turahagurutse tugomba kuburwanya mpaka bakavuga bati abantu bariho bararengana muri iki gihugu hari ivangura hari iyicarubozo ntabwo ibintu bishobora gukomeza ari mu bantu mbese bitanze biteguye no kugira ngo babamenera n'amaraso igihugu cyabo kugira ngo abandi babe babona ukwishyura ukizana kuzuye mu gihugu cyabo ni ukuvuga rero ko yateye intambwe y'ubutwari ikomeye cyane biratangaza ahubwo ngubu kubona abantu abanyarwanda b'ingeri zose batarasobanukiwe n'ubutwari bwe ugasanga ahubwo abantu bo mu nkotanyi bamukoresha mu buryo bwa politiki gusa kandi mu by'ukuri nta gaciro kagaragara bamuha bakamukoresha mu buryo bwa politiki abantu bagombaga kumubonamo ubutwari ubwitange n'ubuhangange yagaragaje kiriya gihe n'ubushishozi yagaragaje ugasanga abo bantu bari aho ngaho bajijinganya ndetse ugasanga rimwe na rimwe na bamwe banavuga bati n'abamwishe ntabwo ntawabamenya nta perereza ryabaye ariko birumvikana ko kuba bavuga batyo umuntu atabarenganya kuko amaperereza yose akozwe siko buri wese yamenya cyane cyane ko nk'ayo tuza kuvuga aha ngaha yabaye cyane cyane nk'amaperereza agiye no mu manza imanza zikaba zari zirimo abashinjacyaha zirimo n'ababuranira abashinjwa n'iki icyo gihe mbese habaye amahirwe menshi cyane yo kugira ngo abatangabuhamya banyuranye ari abari bahibereye ari n'abandi bari mu buyobozi bwabo bw'ingabo cyangwa n'ubundi buyobozi bw'igihugu abo bantu bose bagiye batangamo ubuhamya ku buryo hakozwe iperereza rwose nge navuga ko ryimbitse ririmbitse kuko ni iperereza cyangwa n'amaperereza agaragaza ko ibikorwa byabaye icyo gihe umunota ku munota byakurikiwe hanyuma ndetse n'amabwiriza amwe n'amwe yagiye atangwa yatanzwe ubwo bushakashatsi nyine bwagize ku bintu bimwe na bikumenyetso bimwe na nk'ibyo ngibyo amaperereza rero yarabaye kuba hari abavuga bati hakeneye andi maperereza birumvikana koko arakenewe kugira ngo noneho abantu bashyire ku mugaragaro abagize uruhare muri urwo rupfu rwa nyakwigendera Madamu Uwiringiyimana Agatha, cyane cyane abakuru nyine batanze amabwiriza, kuko n'ubundi mu gisirikare abantu bose bazi igisirikare uko gikora, ntabwo abasirikare bapfa kugira ngo bakore ibintu gutyo, kereka iyo ari cya gisirikare koko kitagira kiyobora, cya gisirikare umuntu yakwita ko ari ntuza ari ibintu bimeze nk'interahamwe, mbese usanga buri wese akora icyo ashaka. Ariko rero igikorwa cyabaye mu rugo rwa nyakwigendera Uwiringiyimana Agatha, turaza kwerekana ko icyo gikorwa cyari igikorwa cya gisirikare, ntabwo ari igikorwa cyakozwe n'inkunda rubyino cyangwa se n'abanyamujinya cyangwa se n'abantu batari bazi ibyo bakoraga. Ikindi noneho nk'uko tuza kubigaragaza tunashingiye no ku buhamya bumwe na bumwe buriho butangwa n'abo ngabo, turaza kwerekana ko hari ukuntu mu by'ukuri bavuga igipande cy'ukuri bagahisha ikindi, ariko umuntu uzi gushishoza akaba yabona neza neza aho ibyo bashatse guhisha ibyo ari byo. Ntawe uyoberwa umwibye n'ubwo yenda yoberwa hamuhishe, kandi naho turaza kuherekana turabisobanura mu buryo bugaragara. Warumbaje ruti Madamu Uwiringiyimana Agatha uko muzi nk'umuntu w'umugore w'intwari, muzi nk'intwari mbere y'uko FPR mugira intwari, muzi nk'intwari kubera ko muzi ari muri MDR yitanga avuga rikiyana avugisha ukuri atarya indimi, muzi ahagarara imbere y'imbaga y'abantu ijambo akavuga abantu bagahaguruka bakamuha amashyi, ndamuzi naramukurikiranye kiriya gihe.
Urakoze cyane Sixbert. Hari na benshi bamwibuka w'uburezi, kuko mbere yo kuba minisitiri w'intebe muri icyo gihe cy'amashyaka menshi yarabaye na minisitiri w'uburezi, aho yakuhise atazuyaje na gatoya mu macumu menshi cyane, ndetse kuko bigeze no kuza kumutera iwe mu rugo, abo baje kumwica nyuma bamuteye mu rugo baramuhutaza aranavunika, we n'umugabo we ntago bwari ubwa mbere. Ikindi cyo ibyo bamuvugaho byose, hari ibinyamakuru byahoraga bikora ibintu by'urukozasoni cyane, bimuharabika bimwambika ubusa, ibintu byagaragaraga yuko igihugu cyoramye. Reka rero dukomeze dushyireho utwo twa audio two kwikondera, kugira ngo haramutse hari ibyo tutabashe gusubiza wenda urabasubiza, ariko mu by'ukuri ize ebyiri ngufi ngiye gushyiraho ndumva byose wabishubije, ariko hari akantu kagucitse wenda ntiwabura kugira.
Muratubwira muti mwavuze ku ijwi ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Juvenal Habyarimana, nubwo hakiri amakuru menshi ataravugwa mutariko hari benshi tutazi uko byagenze, kandi nabo bari mu butegetsi bwo hejuru barimo uwari minisitiri w'intebe Madamu Agatha Uwiringiyimana. Kuba iyicwa ry'abayobozi b'igihugu ryarabaye mu gihe cy'intambara ngo biri mu bituma nta perezida rirashobora kugaragaza abishe, ari perezida w'igihugu Habyarimana Juvenal nabo bari kumwe mu ndege, ari minisitiri w'intebe Madamu Agatha Uwiringiyimana, ari abandi ba minisitiri, ari abaperefe, ari aburugumesi n'abandi. Muri iki kiganiro turavuga ku birebana n'urupfu rwa Madamu Agatha Uwiringiyimana.
Mukaba muri kumwe na Vestina Umugwaneza na Agnes Mukarugomwa.
Iyo usomye ubuhamya buturuka ku bantu batandukanye usanga hakenewe iperereza ryimbitse koko, kugira ngo hamenyekane nta shiti uwishe uyu mubyeyi wari ufite gusa imyaka 40 y'amavuko.
Sixbert, wumvise ibibazo abo badamu bibaza wabishubije, twari twanabivuzeho. Ese hari akandi kantu mbere yo kugira ngo nshake noneho tujye muri sije nyayo turebe ubwo buhamya? Nawe hari ubwo watanze, kandi ufite mikro, ufite n'iminota myinshi cyane yo kugira ngo ubunonosore wamaze no gutanga butari bukeya utatanze kuri radiyo ikondera. Hari akantu wifuza kuri ibyo bibazo bindi babajije? Mu by'ukuri twari twabishubijeho, ariko uramutse ushatse kugira kandi wongeraho wabikora mu gihe ndiho nshaka izindi za audio.
Yenda ntakuruhije wakongera ukambwira yenda ibibazo mu ncamake.
Ibibazo ni nk'aho bavuga nyine kuri ayo maperereza wabivuze, amaperereza yimbitse basabaga yarakozwe mu by'ukuri. Waba ahubwo basaba uti mbese mwa badamu uwo mugore w'intwari mwebwe ko njye numva hari intwari zindi muvuga zikinariho mwebwe mwiteguye gukora iki cyo kugira ngo izina rye gere kurekerwa gusa FPR DMI mu byukuri ibikora nta rukundo ari kunyungu za politiki mbese umudamu wese utumvira amahano yabanje kuvugwa kuri uwo mudamu mbere yo kugira ngo bamugire nabi ministre w'intebe wa mbere n'uwa nyuma mu byukuri iki gihugu kigize kigira kugeza amagingo ya ngaya abadamu aho bari hose ndavuga nkawo muri opposition niki bakora waba nyine wenda utangira kubakangurira gufata abadamu b'intwari nkabo ngabo bagatangira kuvuga ibigo byabo bakangurira n'abandi bakobwa kuzamera nkawe ariko bamagana n'abantu bo mu gitsina gabo bamugiriye nabi bitari n'ubwa mbere tibagiwe n'abari mu gitsina gore babafashije igihashinyagurirwaga nk'uko tuzabibona nagira ngo rero wenda kuri icyo kintu tube dutegura abantu gushidikanya kuwamwishe byo rwose ku muntu wese ushaka kubyumva tugiye kubigaragaza yuko abamwishe bazwi neza cyane ntabwo umubare wose uzwi ntabwo amazina yose azwi ariko ab'ingenzi barazwi ijambo ni ryawe
ndagira ngo ngushimire bariya abakoze kiriya kiganiro ngiye ndabashima kugeza ubu ndabashima ku biganiro byinshi cyane bakoze nagiye nkurikirana nakiriya nacyo uruhare rwabo rwose uruhare batanze ku budahangarwa cyangwa se ku butwari bwa nyakwigendera minisitiri w'intebe Uwingiyimana Agatha ubuhamya kiriya kiganiro mbese ubuhamya bukubiyemo buragaragaza ko uruhare rwabo bararutanze kuko no kugira ngo bibutse abantu ko icyo kibazo kitavuzwe bihagije ni ikintu gikomeye kandi byarabaye ikindi bagaragaje bashatse abatangabuhamya banyuranye kugira ngo mu kiganiro mbese hagaragaremo amajwi atandukanye kandi atanga n'ibimenyetso byuzuzanye cyangwa se binavuguruzanye biragaragara ko akazi k'ubunyamakuru baragakoze neza icyo kibazo rwose cyagiye hagaragara kurushaho ndetse ni nabyo nigeze kuvuga dutangira mvuga nti niyo mpamvu twakoze natwe iki kiganiro kugira ngo twerekane ko amaperereza yakozwe ndetse tunerekane ko abamwishe bazwi nta gushidikanya cyo nacyo turagikora bikaba rero bishingiye ku kiganiro bakoze nk'uko mpamya ko n'abandi nabo bashobora kuzabikoraho ibiganiro cyangwa bakazagira uburyo ubu n'ubu bamurika uko kuri kugira ngo kugaragare ukuri ntabwo kugirwa n'umuntu umwe ukuri ni ubwo buhamya buturuka kuri abo bantu bose bugenda bukajya hamwe abantu babikurikiye babirebye babijonjuye bakavuga bati ukuri nguko turakureba ukuri bakagukozaho intoki bati nguko nahariye rero ibyo bakoze ni umuganda ukomeye cyane umuganda utarigeze utangwa kugeza ubu ngubu nkaba mbona nk'abantu b'abanyamakuru b'igitsina gore kuba barahagurutse bati uyu mutegarugori nyakwigendera Uwingiyimana Agatha uburyo yishwemo burababaje ni ikibazo kuba abantu batabiganiraho kugira ngo bazanahanwa mu buryo bw'intangarugero umuganda wabo rero barawutanze ndacyabashima kugeza ubu ngubu ku ikindi navuga ni uko hari icyo mwari mugiye kumbaza
wowe nawe uko wakomeza nta kibazo
nagira ngo nyine nkomeze mvuga yuko ubutwari nk'umuntu w'umugore nk'uriya w'umutegarugori nk'uriya ugaragaje ubutwari nk'ubwa nyakwigendera Uwingiyimana Agatha ntabwo yashimwa gusa cyangwa ntabwo ubutwari bwe bwaharanirwa gusa n'abantu b'igitsina gore biratureba twese nk'abanyarwanda byari bikwiye no kureba n'abantu batuye isi kugira ngo mbese bavuge bati mu gihugu iki n'iki umutegarugori Uwingiyimana Agatha yaritanze kugeza ubwo atanze ubuzima bwe n'abantu bakabona ko ari umuntu witanze atizigamye kugeza ubwo nawe asize ubuzima bwe ikibabaje ni ukuntu yishwe ukuntu yishwe bakamwica bamara no kumumara mu mwuka bagakomeza bakamurasa andi masasu yapfuye atanyeganyega ndetse bakamwambura imyenda yose bakamukorera ibyamfura mbi bakoresheje amacupa n'ibindi bakakora ibidakorwa bya bintu bigaragaza ubugome ndengakamere. Ikintu nibaza kinshavuza cyane kugeza n'ubu ngubu niyo numvise na bamwe muri bari batanga buhamya, ikintu kinshavuza ni ukubona urupfu nka ruriya rwakorewe umuntu w'umubyeyi w'umumama ufite abana, abantu babivuga bajenjetse bakajya ahubwo gusa naho berekana ko nawe ngo hari ibintu binibi yakoze ngo byatumaga n'umundi yarashoboraga gupfa ngo yateguye ngo yahamagaje inama y'abasirikare bakomoka mu Butare ngo agamije kuzakora kudeta ngo yo guhirika nyakwigendera Perezida Juvenal Habyarimana. Nawe ukareba ugasanga abo basirikare bavuga ngo yakoranije batari bafite ibintu bashinzwe bifatika, batashinzwe za burende, badashinzwe iki, kuba ngo abantu bakora kudeta, iyo kudeta bari kuyikora bayikora bashingiye he? Ikindi noneho wanakurikirukana n'abo basirikare bavuga bakomoka muri ako gace ugasanga ab'ibikonyozi mu bakomoka aho ngaho iyo nama bavuga ntayo bagiyemo, bityo rero ugasanga ibyo abantu bashingiraho berekana ko umuntu n'ubundi atari mwiza atari yakoreye igihugu neza yari yashatse imeze kugambana ngo umukuru w'igihugu, ugasanga ni ba abantu bamara kwica abantu noneho bamara no kubica ahubwo akaba ari nabo bashyiraho n'amakosa y'uko banapfuye. Ugasanga ni ukwica umuntu ukamubyinagira yapfuye ugakomeza no kumutoba no kumutobanga, ndetse na memoire y'icyo bita memoire mu Gifaransa, mbese no kuba umuntu yamwibuka no kumwibuka nk'umuntu nabyo ugashaka gukomeza kubyangiza. Numvise ubuhamya bwatanzwe n'uriya musuriye tona Kigwari abutanga nyuma y'imyaka 20 n'ingahe ibyo bintu bibaye, akabivuga nta mususu kandi avuga ati nari mpibereye ndi umwofisiye. Hari naho avuga ati twaramwinjiranye turamujyana, nyuma akavuga ngo yagiye ahura ariko nyamara akavuga ati twaramwinjiranye turamujyana, ugasanga nyine nawe yemeza ko ibyo bintu yaranabirimo. Uretse ko n'uwabisesengura cyane yagaragaza yenda n'ubona umwanya uze gushyiramo nk'amajwi ye, yenda twayaheraho twerekana ukuntu afite uruhare rukomeye cyane muri urwo rupfu, ku buryo urwo ruhare natanajyanwa mu rukiko amateka azazirikane ko afite ku buryo rero uwo muntu utanga ubuhamya nyuma y'imyaka ingana itya ntareba ukuntu umuntu yishwe akari akageni ari umubyeyi ntatekereza ati iyaba ari mama cyangwa ari umugore wanjye cyangwa ari mushiki wanjye wakorewe biriya, ntanabireba ibyo ntagire n'icyo bivuga nk'aho bitanabaye. Ikindi akirenge akarahira akavuga ati nta mujepe n'umwe nahabonye nta bajepe bakoraga hariya, nyamara akivuguruza akavuga ati mu bantu bamuzanye bamukwehoreye yihishe ari nabo nasanze bamushakashaka bangubuze bari bayowe na Majoro Kabera, nyamara Majoro Kabera yari umujepe abantu bose barabizi. Ubu Majoro Kabera akaba yaravuye, nabyo tubonye umwanya muri iki kiganiro twabivuga, nitutabona tuzabivuga mu kindi kiganiro, yaravuye w'ubwe kwica Kavaruganda w'ubwe we n'abasirikare yarayoboye, yaragiye agera kwa Kavaruganda aramujyana hamwe n'umugore n'abana arabajyana, ndetse na Kavaruganda bari bavuganye kubera ko Kavaruganda yigishije Kabera yaramwigishije, noneho arabajyana avuga ati turagira ngo utajya kurahiza abaministre n'abadepite. Ageze mu nzira abwira umugore n'abana ati mwebwe nimuvemo, aramujyana hashize umwanya arongera aramugarura baramurasa mu rugo iwe baramwica. Nyuma bajya kwa Banza Murambaho n'ahandi. Uwo muntu ahishwe abanyapolitiki bose kiriya gihe muri kiriya gitondo yarahagaragaye cyane cyane kwa Kavaruganda, kwa Nzamurambaho no kwa Gata. Undi akavuga ati nta mujepe n'umwe nahabonye. None se uyu musubiriye tona Kigwari yego ubugwari ni ikibazo gikomeye cyane ku muntu, kuko ubugwari butuma n'umuntu atanarekwa ati narimbazi ariko akavuga ati nta mujepe numwe nahabura birumvikana rero ko nyine urupfu nkaruriya rw'uriya mubyeyi ni ikintu gikomeye cyane si ikintu abategarugori bonyine bagomba guhagurukira n'abagabo natwe ubwacu kugira ngo umuntu w'umutegarugori yicwe kariya kageni yanapfuye akomeze gushinyagurirwa ndavuga cyane cyane aho ngaho yari yiciwe yena nitwumva ubwo buhamya bw'umuntu turabuheraho dusobanure ibyakurikiyeho kugira ngo yenda n'uruhare rwo mu majoro kabera narwo rujeho gusobanuka
ka twongere twumve uko abadamu bo kwikondera Vestina na Vestina na Nyesi babajije uwo kigwari uwo wise kigwari ndetse nibutse yuko yari yanasabye ko bamuhindure ijwi rye barikora ku buryo ritumvikana biranagoye kugira ngo wumve ibirimo uretse ko twihaye rwose umurimo wo gukora transcription ukwandukura ibyo yavuze ku buryo hamwe na hamwe wendaho inshuti zacu ziriho zitwumva zitabasha kumva neza dushobora kubasomera tukababwira ibyo yavugaga cyangwa se bimwe na bimwe tukazabikora mu kiganiro gitareka yo twumva ko abadamu bamubajije
uwahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda twabajije arasa n'uhamya ko umuserja warashe madamu Uwiringiye Imana gato amasasa atatu atari umusirikare w'u Rwanda twashoboye kuvugana n'umwe mu basirikare bari muri SM bahuruye kuza kureba igihe humvikanaga induru zivuga ngo nguyu turamubonye yabonye iki
ubwo ugiye babaguhaye ibyo wabikeneye byose
nari njye mbivuga mvuga icyo nje kureba ahita yakira telefoni numva aravuga ati wi madamu Provene Minisitiri kuri ryo ntacyo byari byakagezweho cyane kandi arangije hanze ati ushobotse ndasohoka ndangije arahamamagara mu gapapuro ariko mbona ahamagaye siyesi na Bizumuremyi Jean Marie Vianney amuha amategeko ntabwo njye nayirebaga ntabwo nayumvise ariko kuko muzi twarabisikanyaga mu biro nanjye nsoma yes ubwo rero njye icyo nashakaga kwari kugera i Kigali tukarambwira ati gerageza ugere kuri SM hari amahugurwa ari yaje yagombaga kwabera n'iminsi ibiri y'abajandarume bo y'abofisiye bamwe na bamwe baresiperezantativite n'ibigo mu gihugu cyose arambwira ati byanze bikunzira habona transiporo ishobora kukugeza muri mike yawe ubwo njye narakose nsanga koroneri muri manzi hanze n'abagiye mu nama kuko bari bahamagaje inama y'ikigaraganya kubera n'ikibazo cyabaye y'abakuru bose b'imitwe y'ingabo nagomba kubera muri SM ndamubwira mbisaba ndababwiye mu nge bambwiye ko ushobora kuba ugiye muri SM ndetse naza kubona transiporo arambwira ati jama twakinda ngeze iki ngeze kuri SM nsanga abantu ari kuvuga nsanga abofisiye benshi barahari barahagaze hanze baravuga bati jya urabizi abantu bose twose twababuze Premier Ministre abanza ntibatapfuye ntibatahuze sindi njye ndahagira ariko inyuma yanjye ubwo ariko ako nsindutse gato nuko ntuza Bizumuremyi seretera Bizumuremyi yaraje arambwiye ati mufurere bise ndamuhaye ati ni byiza ati njyewe ngiye i Kigali ati ariko bampaye misiyo ngiye kwevakiwa Premier Ministre yarafashe abajandarume n'icumi ngerageza koroneri aza ameze nk'uturi inyuma ariko harimo gisa yandiranye we ntabwo yapfuye kuko ashobora kuba agihari gukora ikimenyimenyi ni imodoka ituje nyuma ije kumwevakura ku mategeko ya koroneri bavuga menshi ubwo ni gutyo noneho bayibonye baramuhagarika abashyushye benshi bari kuzunguruka aho ngaho ariko nibukamo harimo Majoro Kabera harimo na Kapiteni Ndagijimana na Sirius na Salvato na Sirius na Mugenzi Nema ko tutwaranye muri nzira arenda mu mwanya barabaye iriya nicyo kimuza bumvije ati noneho ari hano hasi njyewe rero narangije kujya mu Kiga muri SM ngo ndebe mushishikajwe na transiporo ngiye kumva numva kirakanya numva barakomereye ngo uhite uramuzana
nongeye nshimira mu ikondera rwose uwo Suriyete na utavuga izina rye ndetse wasabye ko ni ijwi rye ba barihindura arivugira ukuntu yamenye yuko wo bizumuremye nyine agiye ku evacua premier ministre wari umaze gutelefona colonel bavuga menshi noneho colonel akamusaba gusohoka kuko yari yaje ubundi hari byo yari yaje kumusaba uwo musuriyete na kigwari noneho ati usohotse kugira ngo nyine abashe kuvugana na premier ministre ariko hagati aho ngaho agombe ko yarashinze n'ugutwi ikindi cyo harabaza kuvuga yuko bizumuremye uwo nguwo ngo bari bariganye yasohotse akambwira ati sindi bugutware ngiye muri intervention précise yo kwevakwa premier ministre no kuvuga ko yo kumuhungisha mu byukuri itereye mu gutwi ageze muri SM ajyanye na colonel Nyimanzi abibwira aho ngabo bariho bamushaka bashaka nyine premier ministre bamuhiga nk'uhiga impongo kuri SM nyine abo ngabo bose arababwira ati kuko ngo bariho bashidikanya avuga ngo minuwari yamutwaye atoya ati imodoka ituzi inyuma y'uwo twiganye nyine uriya Suriyete na Bizumuremyi bamutumye kumuzana niba bamutumye kumuzana rero kuvuga ko ahari wari wabivuze 6 mail ariko bisubiremo kugira ngo abashidikanya kuri gahunda zari ziraho ngaho ibi gushidikanya bigende bivaho ijambo ni ryaho
icyumvikana kuri ibyo ngibyo nuko nyine uwo mutangabuhamya uwo Suriyete na Kigwari yageze hariya kwa nyine ku irembo ry'urugo rwa nyakwigendera asanga mu bari bahagose harimo uwo Major Kabera na Kapiteni Ndagijimana n'uwo Suriyete na Sabiti na Suriyete na Ngizwe n'Imana noneho kandi akaba yaraje abaha amakuru ababwira ati nzi ko akiri hano kuko Suriyete na Bizumuremyi niwe bohereje kuza kuhamukura niwe ubimbwiye bikaba byumvikana nanone ko uwo Suriyete na Bizumuremyi nk'umuntu w'umwofisiye wari woherejwe mu butumwa bukomeye gutyo kuko perezida wa Repubulika yari yapfuye undi muntu muri leta wari ukomeye yari minisitiri w'intebe akaba yoherejwe mu butumwa nk'ubwo ngubwo nawe akabwira uwo nakwita umuhisi n'umugenzi ati singutwara kubera ko ngiye mu butumwa bwo kujyana minisitiri w'intebe birumvikana ko nawe yari afite umugambi utari mwiza niba se atari ubuswa bukomeye cyane yari afite nawe ati ngiye gukura hariya minisitiri w'intebe ikindi kigaragara tuza kuvugaho cyane tutanabona umwanya tuzakigarukaho mu biganiro bitaha kuba perezida wa Repubulika yari amaze kwicwa hanyuma muri leta muri mukuru yari minisitiri w'intebe ugasanga igisirikari ntabwo gihagurukije imbaraga zose zishoboka kugira ngo uwo muntu nibura kimuhe umutekano ahubwo hakaba ikintu cyo kwitana ba mwana nk'uko nabonye nyine mu buhamya buvuga bwa buriya mujenerali majoro Ntibiragabo aravuga ngo yizeye daleri ngo ubundi yishinga ibyo bavuga menshi ngo kandi ngo bavuga menshi ntabwo yatabaje ingabo ngo azibwire ko akeneye ubufasha ariko nanone bakibagirwa ko nabyo ubuhamya burahari ubuhamya butagibwaho impaka yuko koloneli Bagosora mu by'ukuri wari wafashe igisirikare yari yafashe igisirikare ku buryo ku itariki 6 n'ijoro ku itariki 7 kugeza ku itariki 8 niwe wari ufite ubuyobozi bw'igisirikare n'amanama y'icyo bise ngo komite de crise niwe wayakoreshaga niwe wavuganye cyane na ba General Dallaire bari bashinzwe ingabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda niwe wavuganye n'abanyamahanga n'abadiplomate abantu bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda kandi baganira ku kibazo nyine cyicwa rya Habyarimana n'ikigomba gukorwa kugira ngo igihugu kigire amahoro n'icyo ingabo zagombaga gukora niwe waganiriye nabo bose kandi no mu rubanza rwe nawe arabyemera ko koko ubwo bubasha yarabufite yasabwe inshuro zitabarika ko yavugana na minisitiri w'intebe w'ubwe arabyanga asubiza ko ngo minisitiri w'intebe abaturage ngo ntibamukunda icyo ni kimwe mu byo yasubije icyakabiri yavuze yaravuze ngo ari mu ishyaka rya UDPR icyagatatu yavuze yaravuze ngo yakoresheje amanama yacagamo ibice abasirikari hari n'ibindi yavuze ariko musubiye tuna kigwari mu buhamya tanga nyine aravuga yuko amatwera yabanze koko kandi amakuru yazanye yaraje arayatanga ayo makuru abingira akamaro mu kugira ngo uwahigwaga nk'uhiga impongo ashakishwe uruhindu kandi afatwe yicwe ku buryo anicwa nawe ubwe aremeza ko yishwe ahagaze aho ngaho abyirebera n'amaso ye.
Reka dukomeze twumve Suriyota na Kigwari.
Hari gukomera kuri serivisi kigira hafi ya pension. Baraza bamusubije kuko yari atuye hakurya ya SM ariko ku muhanda ureba posi. Noneho bamuzanye bamwinjiza ugomba kwese twarahuye duca mu rupangu rwa korohende ndyo inka turi kujya gura turi nk'abasu bafise nk'umunani turagenda tukihagera ubwo ngo bakabera na sabate na kasembagizi n'amatomasi bari kumwe nawe turageze dusanga batagiye kumubwira bati kuki agiye kwihisha kandi igihugu cy'ubucuruzi aravuga ati rwose mumbare mu gice mu ntwara ibintu byose ndabibabwiye aya niyo magambo twahageze ari kuvuga hahuru dufite umusirikare numvaze ngo ninde niba icyo nabonye kubera umusirikare ahita avuga ngo turi umukara abaravuga abaramurasa ku kazi ahita avuga ngo ubundi se ibyo aravuga birazurashimira iryo jambo yaje abandi ikabera mera nk'umusimbukiye ubwo njye baravuga ati se turi kwa mamajo twamurashe mu maso amaraso atatu amasaso atatu ubwo gikubita hasi none ho tumera nk'ababuze none icyo dukora ku kazi
ngo kabera ngo amaze kumurasa ngo yabaye nk'umusimbukira aha ngaha inyuma ko umuntu se uwo muserija banabeshya ko ataje kumenyekana ni nka biriya mbese by'abishe Rwigara n'ubu bagitegereje bagifite igihunga ngo asa n'umusimbukira wafata ijambo mbere yo kugira ngo dukomeze ijambo rigufi cyane Sixbe.
Icyo nasobanura aho ngaho nuko ibyo avuga ngo yabaye nk'umusimbukiye ubwabyo kuba Major Kabera niwe musirikare mukuru wari uhari mu basirikare bose bari bahari muri abo ofisiye 14 bari hariya niwe mukuru wari uhari yende iyo mvuga 14 hari ubuze avuga ngo ni bandi hari abazanye na Kigwari barabufikiye nk'umunani hakaba Major Kabera hakaba n'umukapiteni Ndagije Imana hakaba na Sabato hakaba na Ngizwe n'Imana hakaba na Bizumuremyi hakaba ndetse na Bampore Ndore abo bose bari bahari hari n'abandi ku buryo rero abo basirikari bose bari bahari umukuru muri bo yaruriye mu Major Kabera niwe mu by'ukuri wazanye Uwiringiye Imana gata amukuye aho yari yahungiye amuzana aho ngaho anatangira kumubariza aho ngaho nk'umu Major niba yari mu butumwa yoherejwemo nk'uko tuza kubyerekana iyo aba yasabwe ko amushyikiriza ubuyobozi muri hejuru ntabwo ari kumubariza aho ngaho ngo amwicaze amubaze azi kuwabaza akiri minisitiri w'intebe ntabwo ari kumwicaza aho ngo atangire kugira ibibazo amubaza kuvuga rero ngo haje umuntu ngo arahuruduka bataza haturutse ngo araza ngo baramurashe ubwabyo nta n'icyo bivuze nta n'icyo byongereye kubera ko igisirikare uko gikora ntabwo igisirikare kireka igisirikare cy'abasazi igisirikare kigira uburyo gicungwa n'amategeko agira uburyo yubahirizwa n'intwaro uko zikoreshwa icyo gena ahamye nuko ndebye ukuntu agatubiringiye Imana amaze kuraswa ayo masasu kandi sinayo gusa uwo mugabo avuga haranda atavuga kuko no mu mutima baraharashe bamurasa n'ahandi ku mubiri hafi yahoze barajemo amasasu ibyo bimaze kurangira uwo mu Major Kabera asigaranye umurambo kuko abo muri SM yarabwiye ngo nibagende n'abandi arabwiye ngo nibavaho bagende baragenda asigarana n'abasirikari be asigarana uwo murambo nyuma ubuhamya ku kugeza igihe umurambo yawutangiye ngo bawujyane aho bawujyanye I Kanombe. Uwo murambo wari washinyaguriwe ndetse ku buryo no mu gitsina bari bajombyemo icupa yari ririmo, kandi ibyo byabaye uwo majoro ahari. None si uwo majoro tuve ko hari haje umuntu koko ngo uturutse iyo bataza akaza akaba ararasha ako kanya, kuki noneho we yahagarariye ibikorwa byo kugira ngo bamwice urubozo, bamushinyagurire, bashinyagurire umurambo, bawukorere ibya mfura mbi bigeze aho ngaho? Ahari ari umumajoro mu ngabo z'u Rwanda, noneho uwo muntu akaba avugirwa n'uyu kigwa aravuga ngo yabaye nk'utungwe ngo asa n'umusimbukira. None se ubundi igisirikare ni uko gikora? Waramwe ko nabivuga mu magambo avunaguye mbahendekeye aho ndaza gukomeza.
Urakoze cyane, reka dukomeze, reka twumve kigwari nanone aho akomeza ari manganya.
Arasuye cyakibigeze cyakora nibuka ko Kabera yarashita akarene kwe hasi cyeko bavuga ngo bambiye agata ku twebwe rero uko yamaze gupfa hasi twa gukora ngo ubu twabaye nk'abasubira muri esitere mu gukora twumvaga tumeze nk'abacanabike kugumaho tugeze muri esitere twa turi gutangaza inkuru de cyane ko abo tusesitere rero bari bari mu nama kugira ngo babyongere ko binarogoye inama yabo kugira ngo bashatse guhagarika inama. Hanyuma ubwo ibintu byakurikiye ni uko basabye kuvuga ngo reka barebe uburyo umurambo wawujyana muri Morogwe, akibaza rawujyana muri Morogwe muri CHK cyarujyana I Kanombe. Amakuru rero nzi yo ku rupfu rwa Agaca nashakaga kujya mbivuga kera zo kuvuga ngo hari umuntu watanze amategeko watumye cyangwa gatse yaba abo bagashyira abategetsi ni impamvu zabo za politiki, ariko umusubiza sena kugira ngo yarimo yihinduke yaba ari mu bacu kuko yari imaze kwivangavanga harimo n'abantu baza tukaza kuvumbura ko ari abantu bambaye sonora ari abantu b'inkotanyi sinari kubwira, ariko hari imiterere nuko ntiyari kuza mu kurere senshi wa esemu ntabwo yari umusitsi kandi ntabwo yari n'abasitsi bo kurere senshi nta nubwo yari mu bajandarume babizi muremyi kuko yari yambaye ingofero y'umukara.
Nyuma y'imyaka 24 irenga uwo yita ngo ni sous officier ngo wahubutse agakora icyo gikorwa nta zina rye avuga, nta n'abandi bavuze izina rye, nagira ngo ugire icyo uvuga kuri iyo ayo mateshwa avuze nyine ku kuri manganya.
Mu by'ukuri giye numvise nanumva n'iki kiganiro nkumva ibi byasubiriye tunakigwari nyine byasobanura yewe byanteye isoni. Igisirikare avuga kuko abavuga ni abasirikare, igisirikare avuga igisirikare nka kiriya cyatsinda intambara gite ugasanga nk'abo bakigwari ni ba bantu birwa baduhira ubungubu ngo barashaka gukora urugamba, barashaka gukora ibiki n'ibiki.
Ubu ni nka jenerali ubwo ari suriye tuntu wenda ni jenerali
ubu wasanga amaze kuba jenerali uretse ko numvise ko ngo ari amapeti yayahabonera ngo igisirikare nk'icyo gikora gityo cyatsinda intambara gite koko? Yewe iyo numvise biriya nyine numva rwose binteye akantu nkibaza nti abantu abanyarwanda kiriya gihe cy'intambara, ndavuga mu ntambara ya leta y'u Rwanda icyo gihe yarwanaga na FPR Inkotanyi, abantu baravuga bati leta y'u Rwanda ifite igisirikare, ariko icyo gisirikare nabo nk'aba ngaba nyine bakigwari nabo ngabo kigwari ariho avuga n'iyo mikorere yabo bari gutsinda intambara bate? Ese ubu batsinda intambara bate? Yewe nicyo ngicyo nibaza cyane cyane iyo numvise nk'ibyo ngibyo avuga. Hanyuma ahandi avuga nyine ati amaze kwicwa ntacyo twari tugikoraho ngaho, yaratubwiye ati nimugende, birumvikana ko cyari cyabajyanye cyari cyarangiye abandi basigara bashinyagurira umurambo. Ariko nubwo agerageza kuba gusobanura ibintu byabo no kubahishira cyangwa no kubyoroshya avuga ati warashe ntawamenye yaturutse yahurudutse yaraje ararasa nta n'uwamenye uwo ari we, hanyuma Majoro Kabera yaramusimbukiye nyine abantu barapfapfanya bati mwihore n'ubundi byarangiye yamwishe. None se ubu majoro uko ariwe uhagarikiye ibyo bikorwa by'urukozasoni by'ubunyamaswa uwamurashe uwamurashe nibe nawe isazu byaramwishe nibura ntabwo ntabwo ibyo by'ubunyamaswa nibura ntabwo byakozwe kireka niba yenda kabera rifuzaga ko ibyo by'ubunyamaswa biba byo bibanza akaza kuraswa nyuma kuko nubundi nabandi bose kabera yari yagezeho muri icyo gitondo yari yasize imirambo
reka tukomeze twumve kigwari kiriho audio ya nyuma ya hafi minota 3 noneho dusoze tuzagaruka kuri iki kiganiro kuko hari byinshi byo kuvuga ndetse n'ubuhamya bwa kigwari ubwo ntabwo turaburangiza tuzavuga kuri byinshi mu kiganiro gitareka nshyireho akandi ka
kawuri nyuma gatoya ugenda usobanurira wowe wavuye ku Kacyiru uragenda ujya muri FM ariko ubwo urumva ko wavuye ku Kacyiru ku itariki
ya karindwi mu gitondo noneho njyewe ari kubura kibanza bamwe bakavuga kereka ryaje ati wenda inkotiro zamujyanye intwari yamujyanye ubwo njye narambwiye nerekaga ibyo muri kuvuga byose ntabwo ari byo kuko imodoka iri inyuma ije muri mutekure vacuwa madamu agashaho
imana ubu se ushobora kwibuka hari nka gihe ki
hari nka saa tatu n'igice
Zamu gitondo
kuko urumva nazindukiye aho ngaho ntabwo nari nageze mu kigo saa kumi n'imwe n'igice saa kumi n'ebyiri mu masaa mbiri nibwo nari nzuye ku kazi
ubwo hari mu masaa tatu saa yine za mu gitondo noneho
utinyamara
imodoka ituje inyuma irasa naho yari igiye kumweva iyo modoka yari ibaje inyuma yari y'u Rwanda
yari ikamyoneti itukura yari ikamyoneti itukura ivuye mu kigo cyo ku Kacyiru irimo Sureti na Bizumuremyi n'abajandarume
kuki ko watekereje yuko iyo modoka igiye kureva ku wa premier ministre
uwo Bizumuremyi twariganye niwe wari umaze kubimbwira twahuye avuye kwa arambwira ati ngewe nangiye mu mujyi ariko sinakujyana kuko ngewe ngiye muri monsieur Prefet ngiye kwevakuwa madamu premier ministre
ye ubwo yavuye ni umujandarume wavuye ku Kacyiru agiye kwevakuwa madamu Uwiringiyimana
yego
none ubwo wowe rero urabwira uti nyamara imodoka ituje inyuma igomba kuba igiye kumureba hanyuma hakurikiraho iki
ubwo nyine abo ngabo barirukanse kuko barirukanse baragenda bajya kuri hari bari weri be kuri minadesi ubwo urumva iyo imodoka zinjiraga zabanza kuhagarara bakavuga uti bajyana abo rero barirukanse bajya guhura nayo ngo bamubaze ariko yanze kubabwira
bagiye guhura na
Bizumuremyi
kugira ngo niba koko agiye kwevakuwa madamu Uwiringiyimana
noneho ariko rero akabura ngo yangwara amuge bakibaza aho yaba agiye yamwangira guhita nibwo bavuze bati noneho reka dufate aya mazu ari hano hafi niba ariho yaraje nuko ari hano
Sixbert ibyo wari wabivuze nyine urumva ukuntu kigwari yaje akamena amabanga nawe yari yamenewe mu by'ukuri ku buryo butari bukwiye bisa nk'aho ari byo byatumye mu by'ukuri abo bishe abo bagome bari bakuriwe kuri terrain na Major Kabera uwo nguwo ariko umukuru Kizigenza yari muri SM aho ngaho wibutse Sixbert turiho turasoza unasoza rwose wibutse yuko aho ngaho muri SM hari inama y'abakuru ba za unite zose zo mu gihugu ndetse harimo na General Dallaire icyo gihe bagosora wari washimutse ubutegetsi bwa gisirikare niwe wari ukiyoboye igisirikare mu yandi magambo aho ngaho abantu abishi babagosora bariho bica abanyapolitike hirya no hino bakica na nyakwigendera Uwiringiyimana Agatha hari nko kuri metero 200 zaho iyo nama yari ibera ndetse uwo kigwari nk'uko tuzabibona baragiye nyine bariho bivuga kuko ayo masasu abari muri ayo nama muri iyo nama barayumvise baranasohoka ngo inama rwose irahagarara inama nyine y'umutekano ibintu dore ko igihugu cyari kigeraniwe niba wibuka neza 6B General Rusatira mu buhamya yatanze ndumva rugahariye mu Bubiligi mu rubanza rwa rw'umwicanyi Major Ntuyahaga muri urwo rubanza yaranavuze ati nari nakomeje mpatana kugira ngo bagosora atafata ubutegetsi nyine ngo atube igihugu ahangaha ndetse aba ofisiye benshi baramfasha bituma dushyiraho n'undi mu chef wa état major atari ko murese mumaze kubona bishe ministre w'intebe numvise koko bangize kigoryi ibyo navugaga byose mu byukuri bagiye babikwepa ikindi cyo ngusaba kwibutsa nuko bagosora no muri iyo nama zose muri izo nama kuko hari ebyiri bari baraye bakoze ninjoro imwe murese indi muri nako ebyiri muri état major muri état major imwe mu masaa yine z'ijoro indi mu masaa munani z'ijoro aho hose bari kumwe na General Darere muri ayo manama wongeho iyo yabukeye nyine igihe bari bica uyinga imana agata bagosora yari afite radio bakoze kera nyine mu mugambi w'ababisha bari bafitanye na abo mu kazu abo muri MNDCD yari afite radio privé nako itari privé parallèle iye itari itanyura muri leta majuru itanyura n'ahandi hose radio ituma ari we ubasha gutanga amategeko muri garde mu garde presidentielle no muri mu bakomando ba unité par commando y Kanombe ndetse na bataillon de reconnaissance ibyo rero nibyo byagakoze muri ayo mahano yo kwica abanyapolitike no guhekura igihugu icyari kigamijwe ko ari kubuza nyana yo tube tuyisubizanya urayigenda ubivuga nawe kwari ukubuza ministre w'intebe agatuwiringa imana kujya kuri radio nk'uko yari bisabwe na General Darere nk'uko yari nabisabwe na Roger Bobo wari ukuriye General Darere bose bavuga bati amasezerano yarusha agomba gukomeza kandi uyakuriye muri kano kanya n'uriya minisitiri ugomba kujya kuvuga ijambo kuri radio icyo bagosora rero n'abo bicanye nyine bari munsi ye bari mu kumabwiriza yo barimo bakabera n'abandi bariho bica bati turabica abo bose ntawe uvugira kuri radio bityo ntawe uri bubuze abaturage kwicana cyangwa abaturage kwica abandi ngiki cyari kigamijwe rero nk'uko twatangiye tubivuga ariko tuzabigarukaho ku buryo burambuye ijambo ni ryawe
ya urakoze koko mata ninjoro nabonye ubuhamya bwinshi cyane nyine bugaragaza ibyo bagosora yakoze muri iryo joro nawe ubwe n'ubuhamya ubwe yitangiye hari ibyo yatanze mu rukiko hari n'ibindi byatanzwe n'abandi bagiye babonana nawe muri iryo joro n'abavuganye nawe nyine harimo nabo ba Daleri harimo hari na Ambassador David Rawson umunyamerika hari n'abandi bavuganye n'abagosora muri iryo joro bose nyine bagahamya neza uko amasaha yagiye akurikirana ibyo yakoze muri iryo joro nawe ubwe akaba abyemera cyangwa se bimwe akaba ataranabihakanye mu kwisobanura kwe mu rukiko koko yari yafashe igisirikare yari agifite niwe washoboraga kuvugisha abayobozi b'ingabo nyine abayobozi baza b'imitwe ya gisirikare inyuranye wenyine niwe ufite ubwo bushobozi afite n'uburyo ashobora guhita bavugisha kandi kuko yarabikoze nk'uko bikomojeho ubuhamya burahari bufatika yuko yashobora guha amabwiriza abantu bari bashinzwe ingabo zarindaga umukuru w'igihugu cyangwa se ingabo z'ikigo kiri n'umukuru w'igihugu n'iriya batayo y'abaparakomando n'iriya batayo ya reconnaissance kuko bariya kuko kandi yanabahaye amabwiriza ku buryo aba ba reconnaissance barimo uriya major nzo nemeye na aribo batanze amablende ajya gukora amabariyeri no gufunga muri kariya gace ka gace minisitiri w'intebe yari atuyemo ndetse nabwira abarinda perezida bariya b'abajepe ko bafata radio ubwo mubagiye abajyanye mu modoka kuri kugota aho ngaho kwa minisitiri w'intebe agatumva ari we wari kumwe nayo mu modoka baragenda bagota inzu ku buryo hari na burende nyine nk'uko nabivuze yari ihagaze hafi aho ngaho yatunze umunwa wayo aho ngaho mu rugo hanyuma hakaba na kapiteni Sagahutu aho bamariye no kuba ko agata yishwe niwe watumwe kujya kureba umurambo ko ari uwe koko aragenda ajyayo arongera aragaruka ku buryo rero no kubuza agata kujya kuvugira kuri radio nyine nabyo byari muri iyo gahunda kandi koko bari bakoze uko bashoboye ngo atajyayo ayo mabwiriza nayo mubaye atanze birazamuka bikagera kuri Colonel Bagosora binyujije kuri iyo mitwe nasobanuye nyine hari abo ngabo bari bagiye kurinda radio kugira ngo hatagira umuntu winjirayo hakaba nabo bari bagosibi kugira ngo adasohoka hakaba nyine n'abandi nabo bari bafite ibindi bashinzwe byo kugenda bashaka abo banyapolitiki bakeka ko bashobora kugira uruhare amasezerano ya Arusha aramutse yubahirijwe kugira ngo banyapolitiki mbese bicwe bave mu nzira ni hanagira n'ingufu zatuma bavuga bati tujye kubahiriza amasezerano ya Arusha bazabure bazabure n'umwe mu bantu bagaragara bari cyane cyane nk'abayoboraga nk'amashyaka atavuga rumwe na MRND cyangwa se n'abariya bari muri guverinoma nzibacyuho cyangwa n'abagomba kujya muri guverinoma nzibacyuho yaguye yagomba kujyamo n'abantu bari baturutse muri FPR Inkotanyi abantu rero bashoboye gushyikirwa iryo joro na uwo munsi barishwe kandi bicwa ku mabwiriza icyo ngira ngo mvuge nuko igikorwa cyabaye kwa minisitiri w'intebe Agata ni igikorwa cya gisirikare yewe nabonye mu buhamya nubwo nyine tuzabigarukaho mu buhamya bwatanzwe nawe reba basirikare ubwabo ndavuga ari bagosora ari nta bakuze bose bemera ko abanyapolitiki bishwe n'abantu na bamwe mu ngabo z'igihugu nta bakuze bamwunganira baravuga bati avuga ko bishwe na bamwe mu ngabo z'igihugu ariko akavuga ngo abantu bari baraturutse muri batayo y'abaparakomando bakaba baroherejwe mu bajepe nyine abo bantu bari baroherejwe mu bajepe we akavuga ko ngo nta bubasha yarabafiteho ko atari we wabategekaga bityo bikaba bisa naho nyine bisa naho yemera ko kuba atarabategekaga ko ibyo bakoze atabibazwa ariko ntabwo nawe ubwe yigeze ashidikanya nk'umwe mu bantu bari bashinzwe bari bafite ibyo bashinzwe mu ngabo ntiyigeze ashidikanya ko abo bantu barimo na nyakwigendera minisitiri w'intebe Agata bishwe na bamwe mu ngabo z'igihugu ntabwo nawe ubwe yigeze abishidikanya n'aba bagosora nabo berekana yuko ngo abo ngabo ngo nabo berekana ko cyane cyane ibyo bigaragara nko ku bantu yenda bashaka kuzasoma urwo rubanza nko mu kiganiro gitaha dushobora kuzavuga yenda se n'amapaji bashobora kubirebaho bakaba babyisomera kugira ngo basobanukirwe neza n'ibyo ngibyo tuvuga cyane cyane nko kuri ibyo byabagusora bakareba nko ku rupapuro rwa 149 aho yemera ko abanyapolitiki bishwe na bamwe mu ngabo z'igihugu ariko ko ngo batatumwe ngo ntabwo byari ibikorwa bya gisirikare ijambo bakoresha rero ngo ntabwo byari operation militaire ariko nanone wareba ukuntu za Burende zagiye zikagota kwa minisitiri w'intebe Agata hanyuma kugira ngo ko yari yanabisabwe na Daleri ndetse abisabwa na Bobo banakoranye inama kuri ibyo yuko minisitiri w'intebe ariwe wagenda akavuga ijambo ryo guhumuriza abaturage no gusaba nyine yuko abantu batekana ntabwo bagosora ko ibishoboka byose kugira ngo iryo jambo ritavugwa radio iragotwa irafatwa hanyuma no kwa minisitiri w'intebe naho haragotwa ku buryo mu by'ukuri Habyarimana amaze gupfa icyo gihe nakwemeza nuko babagosora bakoze kudeta yabo iza kuburiramo nko muri ubwo buhamya bwatanzwe na General Rusatira aho avuga ati twakoze uko dushoboye kugira ngo bagosora atabariwe uba umukuru w'igihugu kiriya gihe ati ngira Imana n'abandi bofisiye bakuru babifashamo ntibyatambuka koko ariko kuba bagosora yarabigerageje ndetse anakora anagenda navugana n'abantu hirya no hino baba ari abadiplomate baba ari abandi bantu n'abareba muri zira ngabo zari ingabo z'umuryango w'abibumbye abo bose yagiye abageraho kandi abageraho avuga ko avuga mu izina rya guverinoma bamusaba ko areba ukuntu yavugana na minisitiri w'intebe arabyanga bityo kuri we akaba nyine ntabwo yamubonaga nka minisitiri w'intebe nta yamubonaga nk'umuntu mbese ugomba yamubonaga ari nyagupfa ndetse akicwa no mu buryo yapfuye nagira ngo icyo gisobanuke rwose hanyuma yenda ubwo ibindi twaza bigarukaho mu biganiro bitaha ariko kuba afite amatsiko bareba nyine ku rubanza rwa Bagosora mu rukiko rwa Arusha no mu manza z'abandi basirikare bakuru bakareba nkaho kuri za 249 bakareba naho banta bakuze nabo bemera ko abo bisha abanyapolitiki akanavuga ndetse muri ibi bya nta bakuze kuri paragraph ubwo ni ukuvuga mbese ku murongo cyangwa se ku gika cya 690 hari havuga mu gifaransa ngo aucun des membres du bataillon paracommando qui avait été affecté à la guerre de présidentielle avant le 6 avril 94 ne relevait du commandement opérationnel de nta bakuze ubwo ni ukuvuga ko ari abavuka be babivuga muri ayo magambo nyine nkuko yari yabasobanuriye ni ukuvuga ngo nta n'umwe mu bari bagize iyo batayo y'abaparakomando bari barohejwe mu ngabo zirinda umukuru w'igihugu mbere y'itariki 6/4/1994 wari nyine yarashinzwe mbese wari mu bo ntabakuze yarashinzwe ni ukuvuga nawe ubwe niko bisobanura ntabwo ahakana ko abantu bo muri izo ngabo aribo bakoze ayo marorerwa uretse ko ikigaragara nyine uriya kapite na kuriya majoro Kabera hari ubuhamya bwinshi cyane bugaragara bushobora kugaragara mu rubanza rw'abagosora no mu zindi manza cyangwa se no muri buri buhamya butangwa n'uyu Suleto na Kigwari bugaragaza ko yagize uruhare mu kumena ayo maraso kandi haba nyine araho kwa nyakugendera minisitiri w'intebe agata n'ahandi yari yabanje kwa ba Kavaruganda no kwa Banzamurambaho bakaba kandi akaba yari umwe mu ngabo yari umwofisiye zirinda umukuru w'igihugu ntabwo rero umuntu yavuga ko izo ngabo zirinda umukuru w'igihugu zitagize uruhare muri ayo murorerwa ikindi nabonye nuko ku rupapuro rwa 261 cyane cyane ku gika cya 729 nanone hari ubuhamya bwerekana ko abicaga abanyapolitiki bari bayobowe na Majoro Kabera w'umujepe nyine ndetse akaba yarabeshye Kavaruganda ko ngo bashaka kumujyana ngo ataza kurahiza abaminisitiri n'abadepite ko ntacyo bari bumutware kindi bakamutwara mu modoka ya kamyoneti itukura yari yanditseho MINADEF mu rubavu akajyanwa nyine n'abasirikari barinda umukuru w'igihugu bayobowe n'uwo majoro Kabera icyo ni kimwe umuntu yavuga ikindi nuko nk'umuryango nyine wa Minisitiri Rucogoza wiciwe mu kigo cy'ingabo ziri n'umukuru w'igihugu ibyo nabyo nabivuzeho ikindi nanone abantu bakwiye kumenya muri ubwo buhamya kugira ngo babikurikira bazabone n'ibyo bakurikira bifatika ni uko iyo kompanyi parakomando ni ukuvuga ziriya ngabo zavuye muri ya batayo y'abaparakomando ni kompanyi imwe bohereje mu ngabo zirinda umukuru w'igihugu ikaba yari iyobowe n'umuriyetona witwaga Gahutu abifiteho ashaka kugira mbese kubikurikira kurushaho icyo nacyo yakireba ikindi nabonye nacyo numva navugaho mbere yuko dusoza kino kiganiro ni buriya buhamya bwa General Major Ntibiragabo nkaba mbona nk'umuntu wari ushinzwe iperereza mu ngabo ibyo yatangaje mu gitabo cye nuko abivuga cyane cyane nk'urwo rupfu rwa minisitiri wa nyakwigendera minisitiri w'intebe Uwiringiyimana Agatha ubona rwose ukuntu abivuga ku muntu w'umusirikare wo mu rwego rwa General Major kuba avuga ibintu muri buriya buryo wibaza ukuntu nayo mapeti yatangwaga ntabwo umuntu abyumva ntiwumva ukuntu umuntu nk'uwo yari ashinzwe iperereza rya gisirikare akaba yakora raporo iteye kuriya. Avuga ati nabajije bari ababisamaza mbaza ba bari mbese bari abajandarume bari kwa Uwiringiyimana gata mbaza akavuga n'abandi bantu yabajije, ariko ugasanga muri ubwo buhamya bwe ntacyo agaragaza yavuganye nabo bakabera, ntacyo agaragaza yavuganye nabo ngabo batangaga amabwiriza, abo batanze abo bohereje bari abamajoro nzuwo nemeye cyangwa ari abajida bizimungu bari bajyanye amaburende banagose hariya kwa gata, abo bose ntabwo agaragaza ati nababajije ibi n'ibi dore ibyo bavuze ibi n'ibi. Ikigaragara rero nuko nawe kandi birumvikana n'umunyakazu kiriya gikorwa nubwo cyakozwe ari igikorwa cya gisirikare cyakozwe na bamwe mu basirikare ku mategeko yaturutse kwa ba koloneli Bagosora, birumvikana ko nyine ikintu cyo gushyira hamwe gikomeye cyane ari kimwe mu bituma banayobya uburari banavuga ko ibintu nyine uko byagenze ari ibintu bimeze nk'amayobera, ariko nabyo ukaba wavuga utese cyangwa n'ubugome bwo kugira ngo ahishe ukuri cyangwa se n'ubugome bwo kugira ngo ahishire bene wabo ku marorerwa bari bakoze. Ibyo byose nyine wabyibazaho ukavuga uti ngizo ingabo u Rwanda rwari rufite, ngizo ingabo abanyarwanda bategerejeho amakiriro, ngizo ingabo nyine zatsinzwe abanyarwanda bagakwira imishwaro kugeza n'ubu abanyarwanda akaba bari ku ngoyi.
Urakoze cyane Sixberry, twari turi dusubiza dufasha bagenzi bacu twongeye gushimira bo mu Kongera Libre, Agnes Mukarugomwa na Vestine Umugwaneza, aho ku itariki ya gatanu za kuno kwezi turi mu kwa kabiri bagize bati ninde wishe Madamu Agata Uwiringiyimana. Naho twebwe nyuma y'ibyumweru bibiri uno munsi tariki ya 21 z'uko kwezi nyine kwa kabiri tutabishe Minisitiri w'Intebe Agata Uwiringiyimana barazwi bidashidikanywaho. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbel Musangamfura, nawe nshimiye cyane. Naho ubutaha kuko kino kiganiro tuzagikomeza dusobanurira Abanyarwanda kuko ikinyoma kigomba gukubitirwa ahagaragara. Iperereza ryimbitswe rero nk'uko maze kubyumva ryarakozwe, abajijisha abashinyaguzi turabamaganye kandi tuzakomeza kubamagana.
Bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose, nyamara wowe honguza ntabura gahinyuka. Bituma nkurata nyamibwa igikundiro, bituma nkurata nyamibwa igikundiro. Wakuzi ukuzi neza, wenda ibyiza bihabye cyane, ukomatanye ingabire zigukundisha isi n'ijuru. Bituma nkurata nyamibwa igikundiro, bituma nkurata nyamibwa igikundiro. Na
nagusanze mu birori maze mbonuserutse neza undu twambitse umunega bazuguza ubukadusaba ituma muratanya mibwa igikundiro Tanya mi bai ikuniro Nenda wambari kamba Kundu chese vajente vawe Wirakanyo muryano komeza ukunde kutwibuka bituma muratanya bibwa igikundiro bituma muratanya bibwa igikundiro Maryinshi mu masabukuru yose utwibutse urugwiro rw'ibihe twabanye byose ituma murata nyamibwa igikuriro ituma murata nyamibwa